ndaulo kumirimo ya imwe muri nebizo byenda urete mufuna promotion zo abagwa burinda kumunonye mirote mugifuna wala abanonya abana te babafuna abanonya abami abanonya abacyate bafuna jangu musengwa asobole okubaonya mwena mwebale Musengwa abe nimwe
mwena abe no moyo
atondalata wenka bimulinyalata neriya mwana neriya moyo mutukuvu
amina
musule bulungi
akachiko kebyokulonda mugwanga akachiko kebyokulonda balondwa kategeza bona balondwa abatali mbibina bya union abakoze abatali mbibina bya union council.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere.
Busoga One.
Chenda, Agatone Zemkaga, Busoga One, Fama.
Fuka, investor woni ya MTN Momo, nga wesiga mwaka pia, akataika wansi wanu suluku, uingiza magoba, ulinuna kuko sobala no kwe tolera yu, akapia ku, unawona woke endira, nikaba star, chikuminka gana itanu star, musavu hash, uluonde ku, investor, uwako zesa MTN Momo app, enko lanomu kwa kulisu, bigoberedwa, MTN, awalala, tituko mezekeka.
Soga One Radio, tulunga mizigo ekitongole, echa Uganda Communications Commission.
Akachiko kebyokulonda mugwanga kategeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mbibina bya union ku magombolola town council division ntitaba meruka woku district oba city owokulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe wakuba olwa kutandwa wiki eno nga 22 omwezi guno ogwo 8/2/2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abanakiikirira abatali mbibina bya union okulonda kwa kutandika ku saawa emu eyokumakya kasita onaabawo abalonzi 10 atandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusaba 10 ezoleggulo babewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheuka ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obubaka buno bukutusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission.
Musi yomtia banafi abatuuliriza isaawa zikoonyesa tweze kiro ky'olunaku olwaleero akadde kamuulire agawe buzibidde kukyenda komuze mukaaga omwoyo ogwa Busoga mugesaawa eno nze musajja akabaka Mbajje Rogers balige ya nkoona. Abakulembeze mu kampuni y'ennyonyi y'eggwanga Uganda emanyiddwa nga Uganda Airlines bagamba tibaagala y'ennyonyi endala 8 bagate kwezo omukaaga eziriwo okukola omuwendo gwa nnyonyi 14 isobole okutambuza obulungi bannayuganda saako n'abantu abalala abasaabulira mu nnyonyi y'eggwanga Uganda nga bagenda okukola emirimu gyabwe. Abakulu okuva mu Uganda Airlines abadde balabiseeko mu kakiiko ka Parliament akalondoola ensaasaanya y'emirimu akalondoola enzirukanya y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti n'ensaasaanya y'ensimbi ezibeera mu bitongole ebyo kakosase. Akakiiko kano kakulembeddwamu omubaka wa Parliament w'ebusire y'ebuvanjuba mu disitulikiti y'e Wakiso Honorable Mira Dirubega Segona akali amaggwa ng'era kasinkanya abakulu omubadde Peter Emuge akulira bayinjiniya mu Uganda Airlines okwongera okunyonnyoka obulungi ku nsonga eno. Akakiiko kabadde kekenenya ebyafulumira mukebezi w'ebitabo bya gavumenti olita jeno mu alipoota ye eya 2023-2024 ekizuulwa ng'ennyonyi z'eggwanga Uganda omukaaga eziriwo tezimala bulungi kumatiza bulungi abasaabaze abayitiridde era nga kino kijja kwongera okuwa Uganda eryanyi okusobola okutambuza ennyonyi y'eggwanga Uganda naddala mu lukalu lwa Afrika wonna. Abaka ba Parliament abatuula akakiiko kano batadde ku nninga abakulu okuva mu Uganda Airlines banyonyole engeri gye bayinza okutuuka okwagala okufuna ennyonyi endala 8 nga n'omukaaga oguliwo ogukolera mu mbeera ya kufiiriza ggwanga Uganda kumpi obuwumbi 10 buli mwezi omuli supeya w'ennyonyi zino amafuta n'ebirala. Era abaka ba Parliament beebuuzizza ku lugendo olw'ennyonyi y'eggwanga Uganda olugendo Nigeria bameka abagendayo abava kuno n'abava Nigeria okujja kuno nga kisaziddwawo nti oba olyawo luno lusazibwemu. Kyokka abakulu bategeezezza nti ennyonyi y'eggwanga Uganda newankubadde nga tennaba kubanga ekola obulungi ennyonyi eziriwo zibadde ziviirako n'abantu okubanga tebalina nnyonyi mu batambulira olw'obutono bwazo kati nga baagala bongereko emirimu gitambule. Ombaka wa parliament wechitundu echabu sire yobuvanju wa mlumera lirubega segona akali ya magwa abadde ayogera ku nsonge na tangaziza.
How many aircrafts do you want to acquire?
Chair, we're looking at 8 aircraft. That is, we're looking at on the narrow body, 4 of them. Then for wide body, we're looking at 2. That means the long haul one, wide body 2. And then 2 freighters. The freighters we are looking at are a standard body, that means it's a small one, and then a medium range one. So those are 2. So for the medium range, 4, then for the wide body, 2, and then for the freighters are 2.
Okusinziira ku mukyala akulembera ennyonyi y'eggwanga Uganda eya Uganda Airlines ng'onono ye Jennifer Bamutulaki avumiridde ne bannayuganda abagenda badda ku mitimbagano egy'enjawulo okwogerera ennyonyi y'eggwanga Uganda ng'agamba nti bano bongedde okugiviirako abantu abali bagyagala n'abagyegomba okugitambuliramu okugitya nga bagamba nga supeya waayo waataliiwo era nti baagula nkadde zimunyegenya. Bamutulaki ategeezezza akakiiko ka paalamenti kakosase nti newankubadde nga bakyalina ebizibu eby'enjawulo ebibalemesezza okutambula obulungi era nga kampuni etambula ekongojja basuubira nti singa baana nyensimbi ezikunukiriza mbukadde nga 13 enteekateeka eno ejja kwongera okuyamba eggwanga Uganda okutumbula ensonga z'ebyenfuna nga bakwesinyunyi eggwanga Uganda n'okutumbula eggwanga Uganda abweru waalyo.
For that financial year we were approved to our strategy was $201 million because our strategy had ideas that we have been going through the report. If you notice the auditor general, the auditor team had issues like ammo, cargo, warehouse, things like that. Some of these things, our inability to conclude them were issues out of our making. But I'll endeavor to explain.
Out of or beyond?
Beyond, rather. So we had a strategy which was approved of about 143 million. Now, Chair, certain activities.
143
million.
Out of 201.
Yes.
Ebyongo biziza ku mabbali sawa minister wa Uganda Robinah Musafiri Nabbanja akanyiza n'abamu ku bakungu b'ekitongole ki Uganda Revenue Authority URA abakulembeddwa mu Dr. John Rujoki Musinguzi yakikulembera okubanga ayimbula emmaali y'abasuubuzi badde evundira mu yaadi eya URA mu bbanga lya ssabbiiti 2. Kino kiviiriddeko abasuubuzi okuba mu ngalo mu nsisinkano gye babaddemu ku kitebe kya UBOS mu Kampala n'abasuubuzi ba Kasiita abafuuta n'ebibiina ebirala abeekalakaasiza olunaku olweggulo nga bawakanya ekyaba China okutandika okukola amaduuka ng'abagamba na Uganda si kye kyokka n'okutundira ebintu byabwe mu kkiro. Abasuubuzi leero bakedde kwekalakaasa mu mbeera ey'ekimpowooze nga bagamba kikafuuwa okusinkana ssaabaminisita Robinah Musafiri Nabbanja gwe basinkanye eggulo ne balemererwa okukkaanya nga bannaabwe 18 baakwatiddwa era nga leero abakulu olukkaanyizza olukiiko olubadde lusooseewo oluyimiridde ne basooka bayimbula bannaabwe ababadde ku kkooti ey'oku luguudo Buganda mu Kampala era nga bano tebaggiddwako wadde ensimbi za ggalaama. Kkooti eragidde nti bano bajja kkomawo mwezi gwa mwenda okwongera okuwuliriza ensonga zaabwe era nga wetujjidde ku mpewo nga kkooti eyimirizza ensonga zonna ezibadde zivunaanibwa abasuubuzi 18 abaakwatiddwa era ng'omulamuzi abadde mu mitambo egy'omusango guno ategeezezza ng'ensonga zonna bwezisobodde okuba nga zikkaanyizibwako era abasuubuzi bano ne balagirwa mu butongole bagende bakola emirimu gyabwe. Wetukoledde amawulire gano ng'abasuubuzi abawulirako ddala bayimbuddwa 17 okuggyako omu abadde yeetaaga omutaputa olulimi oludaama atabaddeewo. Omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala yabadde mu mitambo gy'okuwuliriza okwekalakaasa kw'abasuubuzi bano. Omulamuzi Winni Nankya Jatiko abakkiriza bonna okweyimirirwa ku nsimbi za 22,000 ezitabadde zaabuliwo nga n'ababeeyimiriridde newankubadde nga abadde babakubyemu ebituli mu bibadde bibaleese ng'ebiwandiiko nabo n'abakkiriza mu butongole okubanga babeeyimiririra. Bano bakkaanyizza nti bano baakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi. Omu yekka Christopher Okecho yasindikiddwa e Luzira okutuusa olunaku olujja okuba olw'abirimu omwenda omwezi guno bw'anaaba afunye omutaputa amuyamba okubanga ava mu kkomera. Wabula Musafiri Nabbanja ategeezezza ng'ebaagala ensonga y'emisolo naye etunulwemu mu bbanga lya mwezi gumu. Abakasiita bategeezezza ng'ebakooye ekyaba muyindi muzungu n'abachina abagenda abafooterera mu ggwanga Uganda mu nsonga z'ebyobusuubuzi. Ebyo nga bikyali bityata amawulire agava mu disitulikiti ey'e Namutumba. Wawulira bino nga ssanyu jereere eri abalonzi bonna abawangalira mu kitundu kino eky'e Namutumba abaali bakkiririza mu mwami Joero Azalwa Waiswa oluvannyuma lwa kkooti ANRM yatekebwa okutawuluza enkaana mu nsonga z'ebyokulonda okutegeeza nti ono yawangula akamyufu k'ekibiina kya ANRM mu kifo ky'ebusiki era ng'etujjidde ku mpewo ng'abaali baddukira mu kakiiko okuwaaba nti Joel Lazarus yababba akalulu baali basatu era nga kwaliko n'omubaka wa paalamenti akiikirira ekitundu ekyo amanyiddwa nga Paul Akamba. We tujjidde ku mpewo ng'akakiiko aka ANRM Elections Disputes Tribunal kasazizzaamu byonna ebyali byatwalibwayo ng'obukuwaaba ne kalangirira nti Joel Lazarus waiswa kituufu yawangula akalulu ke mazima n'obwenkanya era nga tewaliwo omuntu yenna asanye okumutaataaganya mu nteekateeka y'okwatya ekibiina kya ANRM bendera. Ennamutumba agavaayo gategeezezza nga Joel Lazarus waiswa bwe yalangirirwa mu butuufu era ng'okuwaaba okwali kwatwalibwayo abantu basatu okuli Paul Akamba, Basuta Ibrahim, ssaako ne Kigen Julius kukanyugiddwa ku mabbali. Bw'abadde ayogeraganyaamuko ne kyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga, Joel Lazarus agumizza abantu be nti kati ensolo ku kizigo kweri era balina kubanga bekkiririza mbasobole okubanga batuukiriza obuweereza bwazze abasuubiza ng'omubaka wa paalamenti addako mu kitundu ekyo. Ono ategeezezza bingi bye bayiseemu nga baba ab'Ennamutumba nga n'olwekyo balina okubanga nateewe batyo mu butongole balwana amasajja okusobola okubanga bakuuma obuwanguzi bwabwe si mu kalulu kakana akabaddewo wabula n'obulwa obulala bungi. Omusasi waffe abaddeyo n'atugirayo bingi ku nsonga eno.
Ebyaviire mu kusalawo kwa tribunal nkani kooti y'ekibiina kya National Resistance Movement olwaliro ni bye tuyidye wano okunona era nenda okutwala omukisa guno okuyozayoza abasiki nti ebyava mu kulonda bikakasizibwa akakiiko ka tribunal oluvannyuma lw'eibbanga eiwanvu eri batwaire nga bali kuwuliriza era nga bali kunoonereza ku biki ebituufu ebyali okulona ku ddoomwezi nga 17 olunaku lwe twavaayo era lwe mwavaayo mu bungi ne mubudoomoolera Joel Waiso obululu okubakiikirira nga Fraga Bayala ku kifo eky'omubaka n'akiika mu paalamenti y'omukuzo gwe 12 ku lwa busiki constituency. Nenda okubayozaayoza n'okubebaza nti mwebale lwa kulonda mwebale ino okuma emirembe mu kaseera kano we tulindiire nga tuli kulinda ebinaava mu kusalawo kwa tribunal. Katonda amaze yakikola amazima gatera okulwawo aye kirungi abenabena nti amazima we gabatigeekweka. Nenda oku
ebyo nga bikyali bityo ate yeyeegwanyiza okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga Mwana Musoga ava waneeno amanyiddwa nga Idi Menya agamba nti Busoga okukyuka yeetaaga pulezidenti nga Musoga asobole okubanga awuliriza ensonga z'abantu mu kitundu kino azikoleko mu mbeera eyawamu. Menya Media okwogera ebigambo bino Menya Idi okwogera ebigambo bino nga y'omu ku baakajjabajjayo empapula ku kitebe ekyakakyoka ebyokulonda era ng'abantu abava mu Busoga baakajjayo empapula ku kitebe ekyakakyoka ebyokulonda abeegwanyiza okubanga beesimbawo mu kalulu akabindabinda baweze bana. Kuno kuliko Bagole Dinkon ne kubeerako omukyala Nance Kalembe ne kubeerako David Mugabi omusomesa w'erugolole mu Mayuge ssaako ne Idi Menya. Idi Menya ng'ayogeraganyaamuko ne kyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga ategeezezza nga bw'alina essuubi ery'okukyusa ensonga nnyingi singana abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukwata entebe y'eggwanga Uganda. Ono avumiridde nnyo n'abagenda mu maaso n'okumwogerera mbi amafuukuule ku nsonga z'aliko ez'okukyusa eggwanga Uganda ng'agamba nti bingi ebisobola okukyuka singa pulezidenti aba ava mu kitundu kino. Ono atubuulidde nti waliwo ensonga ssemasonga eziruma abantu mu kitundu kino nga beetaaga omuntu owaabwe ku bwabwe amanyi ebizibu by'ekitundu kino okubanga bw'ati azikolako. Omusasi waffe asobodde okuba nate bw'ati ayogeraganyaamuko naye n'abaako ensonga bw'azigaayizzagaayizza ku ebyo byasuubira ebiyinza okuba nate bikulu mu nteekateeka ey'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Menya atubuulidde nti ezimu ku nsonga ezimuwaliriza mu butongole okubanga avaayo okujja abeeko byakola kwe kubaako ensonga bw'agenda okubanga azikwanaganya ez'ekitundu kino. Agamba nti bingi ebituukiddwako mu bitundu by'ebugwanjuba agamba nga mu by'obulimi ng'era pulezidenti aliko olw'okubanga ava mu bitundu bya Bunyankole aliko engeri gy'asobodde okusoosowaza ebintu ebiva mu kitundu ekyo bw'ogeraageranya n'abamu ku abo abava mu kitundu kino eky'ebusoga. Abadde ayogeraganyaamuko ne kyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga n'abaako engeri gy'atumenyeddemenyedde ezimu ku nsonga z'agenda okubanga bw'ati akkaanyaako bw'anaaba afuuse omukulembeze w'eggwanga obwooliawo mu kalulu ak'omwaka 2026 akasembedde. Omusasi waffe abadde naye mu mboozi ey'akafubo n'abaako bingi byatujjiddeyo era nga ye mu kumenyaamenya ensonga aliko bingi by'asobodde okubanga nate bw'atyo akoonako ebijja okubanga bimuyamba okubaka entebe y'obukulembeze bw'eggwanga jatukako mukalulu akajja bino bingi byatugambye.
Timu ebuza yakwimwa abasoga amata gava mu bugwanduba bwa Uganda. Amata muganda kusente endala n'abava mu bugwanduba tekisobokanga. Na amatoke yigava gabeyi raisino. Busoga gano nifebe ine bikado nifebe ine sukari. Gula sukari ekakira ngo facinze ekyuma kyene ekyebikado. Oba omugule nige ya mayuge ngo ki facinze eduka eririwo. Oida kumugula sente endale donere erukungiri nere ngo oli kuje South Sudan niga yoli kuja. Oko ko obotere amasanze ganaga ifaga vagano. Kale niga naba kubeyi endala ne tundu ebisigaire ainga ekiri nti gavaga ife tube kuku nenkizo yo solo gagana mu byale bya saidi wa omuso gai benego nga tuli off batu wa kubuga bisira ibakola ki bisira byebenda tuli ja kulankulania ebyentambula engudo daifega no mu Uganda obutufudiriza maziga
nga tuzze yoko mu district yena Mutumba akachika akateekebwa okutawuluza enkayana mu nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ki NRM kalangiridde omusomesa omutendeke omwami kisa kalangiridde omukyala Mariam Nayigaga ngono yawangudde akamyufu k'ekibiina kya NRM ku kifo ky'ombaka omukyala mu district eno ye Namutumba. Mariam Nayigaga yasooka n'alangirwa ku kifo ky'ombaka omukyala mu district eno wabula Betty Nakitampongo n'agenda ajulira ng'agamba nti engeri gye balangiriramu Mariam yali akiyita mu luggya. Eyo nga tuvuddeyo ate mu bitundu eby'ebukono Omumbejja Passis Namuganza yaddukira mu kakiiko ak'ebyokulonda ak' NRM akatawuluza enkaayana ezaava mu kamyufu ng'agamba nti munne batunka Emmanuel Katooko Maganda yakakana kuuluwe n'agenda bukyusa yakananga bwatyo yawangudde. Namuganza olwaleero lwakitegedde nti bagenda kuddamu okulonda amagombolola abiri okuli ery'ekibaala ery'ekyalo n'ekibaala Town Council olw'ebina ebivudde mbali okabaddemu okulangirira mu butongole ekisembayo. Namuganza yogeraganyizaamu okwo naffe ku kitebe ky'akakyoko ebyokulonda akatawuluza enkaayana mu NRM n'atubuulira byonna ebisingawo.
Abantu be Namutumba n'abantu ba Busoga ne Uganda yonna okutwaliza awalala aba bayire niife nga batusapootinga mu move eno era n'okubasaba nti abantu b'ekibaale sub county n'abantu b'ekibaale Town Council twetegeka okwiramu okulonda era tuyidde nti bidatambula bulungi mwire mu mumpa obululu nga bwemuli pumpa obululu mu bungi ngayo ono omwami abatiisatiisa n'abantu abanda beeta abanene wano ku national level. Nenda tuswaza omulabe sitaani nga tribunal we kiswaziza era nenda kwebaza president wa Uganda okubona nti kana akakiiko ka Dr. Tango Doi akaali kataire mu feeling sedako yakaiza kumbali yatuterawe tribunal eno kubanga baali boge bingi nga batweta nti tuli constituency zedista sana omuntu akulira akakiika k'okulonda nga electoral commission ng'eyo Tango Doi yayogera ebintu ebimuweebuula nga iyo omuntu ate tusaba bwenkanya
mu disitulikiti ye Namutumba nga tuvuddeyo ate iyo mu bitundu ebyeruwuka akakiiko ke kamu akatawuluza enkaayana z'ebyobufuzi ku nsonga z'akamyufu k'ekibiina kya NRM kalangiridde omusomesa omutendeke Honorable Steven Kisaba kubalwayo nga bw'akwatidde NRM bendera mu bitundu bya Luwuka South era ng'ono twogeddeko naye n'atubuulira bino.
Nenda okukobera abaluwuka nti ekisangosango kye baali batugayiseeku ekyava mu kulonda tukiwanguire n'obuwanguzi obwa waiguru era twebaza Katonda nga tukoze obulungi nti tusobola okukiwangula ate n'obuwanguzi obw'amaani. Nenda okwebaza abaluwuka bange mwena olw'obuwagizi essaala gye mutaire ku demokoweire ababaire ku mavivi nga bayaaye benda okutunagaku obuwanguzi bwaife. Bwe tubuwanguire nenda kusuubiza abantu ba Luwuka okusuubiza abantu ba Busoga nti ndi kujja kukola ndijja atandika kukola ino obuteebalirira kubanga n'omulimu gwonka gwenja okuba nagwo kukolera bantu ba Luwuka.
Ate yo mu district eye Kayunga k'obusingi Jacqueline Birungi ng'ono muwala wa Moses Kalangwa ssentebe wa NRM mu kitundu ekye Kayunga naye alangiriddwa nga bw'akwatidde NRM mu bendera ku kifo ky'ombaka wa Palamenti omukyala mu kalulu ka 2026 mu mazima n'obwenkanya. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'okutawuluza enkaayana ez'ebyokulonda mu kibiina kya NRM ke kalangiridde omuwala ono k'obusingi Jacqueline Birungi eyali RDC mu bitundu ebyobuvuma n'ayogeraganyamu okwo naffe.
Twebaza tribunal nti yasengejeza okuwaaba kwa omukyala Agatha era n'esanga nti tekubaddeemu na nsa ne babugoba era tribunal n'ekakasa nti abantu b'e Kayunga baalonda bulungi era baalonda omukyala k'obusingi Jacqueline Birungi ne bamukakasa ng'eyawangula akalulu era nga kubanga ya musingira walanyo obulunge mitwale na so okusaba kwa omuchala Agatha kote kugobye tribunal neka kasa kofusinje birungi Jacqueline ngoye yalondebwa abantu be Kayunga okubachikirira buwanguzi ba amanyi era it's a statement ku bantu be Kayunga ntera banywererawo bagende maso bamulondere ddala.
Ripoti efulumiziddwa ku hoteli Africana mu Kampala olwaleero eraze nti ebitundu 75 ku buli 10 ku bakozi abali ku zi district mu bukiiko bwa District Service Commission baayitawo nga bawaddeyo enguzi. Ripoti eno yebadde etongozebwa ku lwa president ng'efulumiziddwa n'eraga n'ensimbi abantu ze basuubirwa okuba nga ze bawa obukiiko bu District Service Commission okubawa emirimu. Nabbanja Robina Musafiri ng'essaa minisita wa Uganda yakiikiridde Pulezidenti Museveni n'ategeeza nti abantu bangi abazuuliddwa nga bawaayo siringisi wakati w'emiliyoni 3 ku miliyoni 40 okusobola okufuna emirimu gye balimu kati mu zi district ez'enjawulo. Nabbanja kyavumiridde nnyo. Alipoota eno eyongedde okuba ebituli mu bukiiko bwa District Service Commission nga n'amaloboozi mangi agabaddeyo gasaba waakiri buveewo.
1986, recruitment into the small public service was characterized by nepotism and corruption. Most of the districts lacked functional administrative structures. When the NRM came to power, we introduced reforms to decentralize the recruitment process by placing this function in the hands of the independent district service commission. This was aimed at bringing decision making closer to the people and ensuring responsiveness to local needs and promoting accountability. However, there are still some challenges. One, some cases of corruption and bribery in the recruitment process.
Ebyonga bichali bityate America ekanyiza neggwanga Uganda okubaka abanoonyi b'obubudamu abava mu ggwanga eri Amerika abaazuulibwa nga tebalina biwandiiko babeeza eyo babeeko engeri gye bajja mu ggwanga Uganda okubeera wano. Uganda y'emu ku mawanga 12 Amerika juzi ge yalambika nga bwe gakkiriza okuwaayo ebifo ebyenjawulo okukuumiramu abanoonyi b'obubudamu wabula nga mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gwa BBC Africa nga n'omukutu gwa CBS ogw'Abamerika gufulumizza amawulire ge gamu gulaze nga Uganda bwe yakkiriza okubudamya ku n'Abafirika abatalina misango gyonna gye bazza mu Amerika awamu n'abava mu nsi ez'Abawalabu. Uganda ekyegaana bino ng'egamba mpawo n'ekimu kyeyabadde kubanga etuukako ne Donald Trump, pulezidenti w'eggwanga lya Amerika. Kyokka ag'omunda gategeezezza nti abanoonyi b'obubudamu bano bwe babadde baakwatibwa eggwanga lya Amerika ku nsalosalo z'eggwanga lya Amerika ne Mexico. Trump nga yaakamala emyezi 7 mu ntebe yalangirira nga bw'ayagala abagwira bonna okudda ewaabwe obwe era nga Uganda erambikiddwa okubeera emu ku mawanga agakkiriza okukkiriza abanoonyi b'obubudamu okujja mu ggwanga Uganda okubudaabudibwa wano. Muno mulimu eggwanga erya Rwanda juzi eryakkiriza abanoonyi b'obubudamu emitwa abantu 10 abantu 2,500 ate nga ne Paraguay yakkiriza kuno kusana eggwanga erya Honduras. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa omukutu gwa BBC nga gukakasa nti UCBS eya Amerika ekakasizza nti Uganda yaakufuna abanoonyi b'obubudamu abatanaba kutegerekeka muwendo ate nga Honduras abawe baakutuukayo mu 2026 mwezi ogw'olubereberye. Uganda erimu ku mawanga 12 agogeddwako nga bwe gakkiriza bonna abagobeddwa mu ggwanga erya Amerika okujja okusenga wano. We twogerera nga Uganda erina abanoonyi b'obubudamu wonna emiliyoni 1.8 kyokka nga bano bazze bakaana n'abannansi ab'ensi yatu Uganda ku nzizi okulwanira eddwaliro awamu n'amasomero n'ebirala bigwa mu kkowe eryo. Minisita wa Uganda avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru omuto Hillary Onek ono nga ye Okello Oryem akyaganya okukkiriza ebigwa mu kkowe lino wabula nga Uganda yasembayo okufuna abantu abava mu mawanga agalimu embeera yadduka-dduka lyali ggwanga lya Afghanistan mu mwaka gwa 2021 wabula nga bukyanga abakyala Afghanistan bajja kuno n'abaami baabwe ebyaddirira tebitegeerekekanga. Ebyongo biziza ku mabbali ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Uganda kitandise okuzimba obuduukulu bw'abakungu abanaasibibwangayo nga bali mu mbeera nnungi bw'ogeraageranya n'embeera y'amakomera bw'ebadde. Abakungu ba gavumenti abazza emisango egy'enjawulo nga n'egimu egisinga gye bajja buli bwanguzi baakubeeranga mu buduukulu obw'omulembe obuli mu nkola ya self containing nga buli kimu mwekiri mwakubaamu kabuyonjo ey'omunda amazzi agookya n'aganyogoga mubeemu ne TV n'ebirala bingi ebijja okubakumira mu bulamu obweyagaza. Dr. John Chonibyaba Mashaija agamba nti bakazimba obuduukulu obw'ekikula nga kino 36 mu bitundu eby'ekitalya nga luwona obuduukulu obulala obugenda okuzimbibwa mu kkomera ekkulu ery'embalala. Buno bujja kubeeramu byonna ebyetaagisa abakungu ba gavumenti okuweebwa ebitiibwa nga bali mu makomera bw'ogeraageranya n'abasibe abalala. Uganda wonna erina abasibe 78,500 mu makomera 269 nga ku gano abasibe 247 balwala emitwe, abalala balwala endwadde za mukenenya, akafuba n'ebirwadde ebirala ebiva ku mugotteko. Bino byonna bibadde mu kkubaganya ebirowoozo n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku mbeera ez'abasibe abagenda batabuka obwongo bwe babadde bakubaganya ebirowoozo obutya bayinza okukendeeza omujjuzo oguli mu makomera na butya bayinza okukwata abakungu ba gavumenti abagendayo ne basibibwayo mu mbeera ey'ekitiibwa. Bannayuganda basinga obungi boogedde ebiwera ku nsonga eno era nga bangi bakanze. Ate ebyo nga bikyali bityo, okusaanyizibwawo kw'ebibira naddala ebyo ebivunaanyizibwako ekitongole eky'ebibira mu ggwanga ki National Forest Authority mu disitulikiti y'Ebuyukwe kiteekeddwa ku gavumenti okuggyawo obuyinza oba gavumenti ez'ebitundu okweddukanyiriza emirimu gy'ebitongole ebyali biteekeddwawo mu gavumenti ez'ebitundu okulabirira n'ebibira. Ebimu ku bibira omuli Namaziina mu ggombolola ly'Engogwe, Kisisita ekiri mu ggomba lye Sibukunja n'ebirala bigenze bisaanawo ng'ekitongole ki NFA kyesuiddeyo gwa Naggamba. Ssentebe wa disitulikiti y'Ebuyukwe Jimmy Kanabi ategeezezza nga n'abantu ba bulijjo bwe bagenda maaso n'okusaanya ebibira bino nga teri abakuba ku mukono kubanga ekitongole ekya National Forest Authority ebiseera ebisinga kyesuiddeyo gwa Naggamba ate nga n'okubulwawo kw'enteekateeka y'okusimba emiti kiviiriddeko ebibira ebyanna bikasangwa okusaanyizibwawo.
Ensonga y'obutonde bw'ensi tulwanaganye nayo nga feroko authorities. Naye ate tulina central government. Central government erina policies ezayo ate era zetambulirako. Mu bikwa district tubadde blessed nti tulina natural forest ne tubeera ne central forest reserves. Ne central forest reserves ezibadde mu magombolola nga si Ngogwe Najja. Ojasanga nga policy ya NFA eri waggulu mu central government erina obuyinza obugaba ebibira n'ebigaba ku license.
Banaffe, muzikirize nate ag'ekiro kino nga zingireko wano okyali muwuliriza mulungi eno ekindako omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga.
Ago nagabaira amawulire uwe buzibire ku mwoyo gwa Busoga gabatusiibwako Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gwe gagasannyalala bw'osenya obuvaamu olusaayisaayi oba ogayizza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne Better Life abaakuguka mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde ku ndwadde nka Mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti 7795 2.
Bino birango byanjawulo ekisooka kigamba nti famire ya Mukenzi Kyangwa Waibi, famire y'omwami Mukenzi Kyangwa Waibi, ab'ebusalaamu Town Council wuuka mu nnaku ey'ekitalo babikawo okufa kwa maama waabwe Kyabwe Ruth Waibi eyafudde olunaku olweggulo wakuziikibwa olunaku olw'enkya mu maka gaabwe. Omugenzi Kyangwa Waibi busalaamu Town Council awe bajja okuba nga bamuziika mu maka gaabwe w'omugenzi Kyangwa Waibi ebusalaamu Town Council wuuka 7:00 babikidde bano wammanga omubaka wa Luuka South Kisa Steven bakuba lwayo omubaka omukyala aliko Esther Mbayo Mbula Kubuza, LC5 Simon Wakaze, District Councilor bonna, Mayor wa Busalamu Town Council, wa Parish Councilor, aba wangula kadi NRM, na abali kwegwanyiza ebifo eby'enjawulo okubeerawo. Abayise Kisendo, ne omukunganya abayise Kisendo, Wanfuko Henry, abayise Ndego, Bandego ne Banandego, ab'oluganda abakuna b'emikwano ne basaba awulidde bayambe otegeeza omulala otyo. Dr. Rashid Lukwago ategeeza abantu b'ekaliro n'ebitundu byonna ebiriranyeewo nga namwe wannamukoge gadumire n'ebitundu ebirala nti buli mande ajjanjabira eyo ekaliro era nga bategeeza nti ali awo okukuba erigenda kaliro hayi okumpi ne wamama Sumaya ku kizimbe ekimyufu owa puresha sukaali ebizimba ku nabaana mugongo ogubadde guluma abaami abasanyalala n'abakyala mwena mujje era nga beekaliro mujje mujjanjabwe buli lunaku olwemanda abeerawo emayuge ku luguudo olugenda eyiganga okumpi n'Opportunity Bank buli lwakuna ate ng'ebuwenge buli lwamukaaga awo ku kikubo ekyambuka mu katale ejjinja abeereyo buli lunaku lwakubiri awo ku Aldina Road mu kikubo ekiri opposite ne Busoga Mall ate nge Namayingo buli lwakusatu ewakiirya ku kisaawe ku Primary School. Amulayo gano gonna gabeera magule nga bajjanjaba kuba ku 0774 3727 84 0755-3328-0752-3758-84 omanye ebisingawo. Sente bwa nupo mukagoma district ye Jinja. Sente bwa nupo mukagoma mu district ye Jinja. Ayita ba memba mwena 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 na abawagizi ba nupo mukagoma. Naddala abe Butagaya okujja okulonda obukiiko bw'emiruka obwa pate ya nupo ku lw'omukaaga luno nga 23 omwezi guno essaawa mukaaga ez'emisana mbifu bino wamanga. Abe wansimba mujja kulonda eri busooba mu trading center we busooba. Ate abe Nakakulwe mujja kubeera ku Iwololo Primary School Iwololo. Ena Wampanda mujja kubeera ku Bait Angels Primary School. Okumanya ebisingawo kuba ku 0755-18-95 kirangiddwa sente bwa nupu mukagoma constituency bwatyo bwabategeezezza. Omusawo Abdurrahman Waluk Vaito Habu Group ategeeza abazadde abaami n'abakyala mwenna nti akyajjanjaba endwadde ng'edda era ng'akozesa obukugu obw'okusooka okukebera n'akujjanjaba nga mpawo n'ekimu ky'omugambye. Eyiganga aliraanye Eyiganga High School mu maaso ga yafeesi za Chairmanyero Siwanu Kalyowa abeerawo buli mande. Mukono musange ku luguudo oludda e Katosi mu Namugambe House au mukame abera obuli lwa kubiri songa ate namayingo ali kujinja road okulirana amafuta ga gaz yabere obuli lwa kusatu. Omusawo asoka kukebera naloka kujanjaba era nga gati mukubire ku 0755-54-19-19 0752-54-19-19 ne 0783-62-63-61 0783-62-63-61 yakukolera eddagala erimanyiddwa nga Vitality Tablets eriyambako abaami bansindikanja ko okutereera abakaba omugongo omugejjo n'abo abadde tebalina bulungi nsonga z'amaanyi ga kyama bajja kuyamba. Prostate Care Tablets endwadde ziyambako ekimbe kya prostate mu baami abafuyisa obubi abafuyisiza mu kapiira nammwe abadde batisemberedde okulwala ekimbe kya prostate tete mujja kuterera kono kosane ant alsa complex empeke eziyambye ka abadde bepiko omukka mu lubuto okugwamu abatalya bulungi mmere emu olwalusa nabone baterera bulungi. Omuyimbi David Lutalo ngaluwamu n'omuyimbi Juma Mulokole bale sente kateka yakadda nyuma special akadda nyuma live concert special lukoba ku lukoba eranga bayimbi bonna bagenda kubeerawo bayimbe enyimba za Lutalo zonna ezasooka neza David eza David Lutalo sako neza Juma Mulokole bajja kuzikuyimbira abazinyi abazanyi bonna abasanyusa ebisasa ku stage jangola bino mupira kandanda nobugali nga kubutadde batandikidde wa makanga mu trading center nga mukago gomwenda lujja kuwa lwa mukaga atenga musanvu gomwenda lujja kuwa lwa sande ku Grand Pagadin zebugembe mu maso ga cathedral nga 12 ekagomba mu kisawe lujja kuwa lwa 5 kuingira mutwalo VIP mutwalo 2 ne meze mitwala 5 kuba ku 0753-73-30 obukinge table obe meza ne tiketi osobola kuba na table otyo wetekera tekera byonna emiryango gya saa 12 nga jiguddwa obiwagiddwa Viasa Foundation ekitongole ekiyigiriza emirimu gy'omutwe. MIPA International ky'ekitongole ekiyita abazadde mwenna 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 abalina abaana abanjagadde okusoma obusawo mu lusoma lwa July August Intake olujja okutandika olujja okubaawo ku yafeesi zaabwe ez'enjawulo n'abaana ba primary n'abanjagadde okubakwatyako paka P6 mu gye n'abaagala okusoma obusawo mu buli kimu nga kikuweereddwa ku ssomero gyangu. Okumanya ebisinga ogenda ku yafeesi za MIPA International ekitongole ekikulungudde ebbanga nga kiyamba abantu okusoma era ng'ejjinja agenda mbiko wali eri ku kyenna mwezi maaso ga Flamingo obuze MIPA International bajja kugikulaga. Abeeyiganga genda ku Jinja Road okumpi ne Dr. Bitra atenga ebusiya okumpi ne Nero Guest House ebusiya ekamuli emabega wa Don Petro Station ng'ate buli lwakusatu mama MIPA n'abakugu bonna babeera ku yafeesi eyiganga kuba ku 0752-94-64 munange omanye ebisingawo. Amenvu International Limited kampuni ya wandisi bw'okutwala abantu ebweru okupakasa ebayita mwenna bandyagadde ogenda okukolera e Dubai kata Saudi Arabia n'amawanga amalala nti emirimu weegiri egy'abagenda okuweereza bukaawa mu mawoteri g'abawalabu n'abazungu abagenda okukola nga bakashi abagenda okulongoosa muzi woteri supermarkets ku bisaayo ebyennyonyi n'emirimu emirala mingi era nga medical fee obeesereza obujjanjabi 225 obufaananyi obutono bubiri photocopy endagamuntu yo jangu gwa ina passport bakuyamba atalina nawe bajja kuyamba era nga bagenda kusunsula abaami nga 3 omwezi guno ate abakyala nga 6 mulumu omwezi guno kuba ku 0758-15-15 obagende ebugembe ku yafeesi za Kyabazinga awo okumpi ne prisons bakuyambe ku nsonga eyo. Omwami Thomas Kabitanya, omwami Thomas Kabitanya n'omwami Rozi Yoyisa Abirie abeyizira obuyengo wali mu district ye Jinja balanga ekijjukizo ekya muzeyi waabwe Yosefu Mugomi Damuleta awamu n'okumanyangana okw'ekika ekyabayise Kiranda okujja okubaawo nga 23 omwezi guno omwaka guno eyizira obuyengo mu trading center basaba buli awulidde otegeeza omulala bw'otyo ngera okumanya ebisingawo kuba ku 0753 26 15 53 26 15 53 omanye ebisingawo aba Trust Abo Clinics mu kibuga ekyejjinja ekayunga saako neyiganga bakutegeeza nti nga bulijjo bakyagenda maaso n'okujjanjaba era nga bakeberera siringisi omutwalo gumu naye bakujjanjaba endwadde ne ziwona zonna ebizimba ku nabaana abakaaba omugongo amagulu pressure sukaali alusa n'ebirwadde ebirala ng'ensigo n'ebirala ebikuluma era nga Trust Abo Clinics bakutegeeza nti ku mitwalo ebiri gyokka ojja kufuna pepnid eddagala lijja okuyamba okuba ng'owona ekimbe kya alusa ate nga prostate balina eddagala lya prostate abakaaba mu lubuto bajja kuyamba eyiganga basanye ku Mpindi Road okumpi ne Top Care ku kizimbe ekiriko Jesus's Road ate nga gwe owekayunga genda ku kizimbe ky'abakatuliki ekiyitibwa Peremaya ku Busana Road nga wakava ku Equity Bank ate nga gwe owa wano mu Jinja bagamba nti buli lwakuna omusawo abeera ku ddwaliro wano Jinja era n'enkya ajja kubaawo ate olwokutaano abeera Kayunga ate nga enaku esigadde abeera Yiganga kuba ku 0772 16 5726 oba 0705 022 052 0705 022 052 ate nga buli lwakuna omusawo Dr. Jonathan Mwesigwa abeera wano kukyendako omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga nga kutuusaako okusomesa n'obujjanjabi bwonna weebale kuba nga okyawuliriza sigala ngo kyekumidde kukyendako omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga zannya Busoga Radio Bingo nyiga *28*#, omanye ebisinga otova ku radio bingi bijja tukyagenda maaso n'okuweereza.
Ubusoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo. Ubusoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Karakazanyo, turi bawanguzi. Mukarakazanyo, mama ne tata fena tuzanye. Karakazanyo, turi bawanguzi. Mukarakazanyo, mama ne tata fena tuzanye.
All right, Sanya Radio Bingo. Ukoze somukisa tusubwa ni nakazano. Sanya Radio Bingo, kubusoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Tuwangulo vukaide kwe sente mama.
Buli muntu muwanguzi, ni Busoga One, Radio Bingo. Nika star, ibidi muna nandala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga One Radio Bingo, ewa girwa, Axela Gaming Technologies, yalunga mizibwa. Uganda Lotteries and Gaming Board.
Alhaji Dr. Rashid Sejinde owa Ayent okubale mu town ye Mukono ni wano mchibuga chidi nde mafubira ku Kamili Road nga wakava ku isundiro lya mafuta ili ambakire alikuwa niliza kasera kano kene wano kumayengo gachenda katoneze mukaga Busoga One Radio omwoyo gwa Busoga oli mulwere wa sickle cell sukari pressure ulcer cancer na kasera kene owuliriza omusawo omukugu mukwida ndabendwa iredo nedi ndini nji Alhaji Dr. Rashid Sejinde okuva mu Ayent enamba edama simu 0752 9519 oba 0752 9495
Manangi, buno obulumi afudde asinga kasitanguza obutwa obutwa bwe bugaana nga nkozesa omuguwa bwe binaagaana nga neesuula mu nnyanja naye sijja kusobola omuliro mu byenda ebigere byoja kati n'okumira sikyasobola kanfa kasitadi mukama akiraba
kyeswa tewetta jambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sejinde owa Ayent EM Herbal Medicine ono mukugu mukujjanjaba endwadde ze bagamba nti zaalema omuli kokoro, alsa, pressure, sukari, sickle cell, n'endwadde endala nyingi asangibwa Mukono ku luguudo oludde Bugerere ate ab'e Busoga mumusange Jinja ekayunga Mafubira okumpi n'embakire petrol station ku luguudo oluva Jinja okudde e Kamuli mukubire ku 0752 94 53 oba 0752 97 19 25.
Sejinde ku ndwadde afiirawo.
Chuewa
kusima, nino kusima. Kaneba zeya wonyo mwana turumbe, olwale manava lala. Dokita sechide weba lokuzula, eleda galorina. Adano mwana tunga vya chinansi, mitina vikora. Wamu onye chimbo mwana tuavuka, mwana tuavuka. Mwaba inevi wade vya gano genda.
Salamu alaikum wa rahmatullahi tara barakatu. Mwasibi mutiaba uliza chenda katoneze mukaga omoyo gwa busoga esawa kasadi wera sawa isatu kitundu nituva mu makobo gaife ngolwo ni munanga runa kulwa kusatu tujja direct eliyo musawa waifari haji Dr. Rashid Sechide ya tusomesa ku nsonga ede byobulamu eranga avire mu kitongole cha ayent ya chaimera wano asobola okubonekanga atusomesa ku byobulamu kubanga muntu wange kiba kya buvunanizibwa okumana obulamu bwo nga bubutambula kya dema kuba kya kibwatu kira kirwaire kuida kuzinga ku nebirwaire bindi abandi tubitwalanga ebirwaire bitawona aya atengo olisi bisobola okwidanda bibwa byawona haji atye mebubya tulinaye wano haji salamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
abana Uganda ituchi lyo baletero lwa lero
alhamdulillah omulizo mulungi wa busoga radio yonna joli eyo yosinzira kubanga ojuliriza nkulamusiza nenkwebaza emirimu gyokozeeko olunaku olwaleero omulwadde nagamba siko wakusabira tusaba omutonzi akusaasire obenga osobola okuwona ekimbe ekikuluma nabagamba abantu abasinga tuyina endwadde emibiri gyaffe tutambula n'endwadde emibiri gyaffe naye tugenda otutegeera nti tuli balwadde oluusi ng'endwadde zimaze otwonoona naye tekikumalanga musuubi na maanyi nti obulwadde bangambe bwannyonoona sinyinza obutawona nedda obujja kuwona waliwo n'abalwadde n'okusingira ddala ggwe nga bwati gwe weera baba mu mbeera gy'olimu ng'ate woba obatuuseeko bwebatunuulira nogamba ate nze nno bakalekaleko n'olwekyo woba olina obulwadde mu mbeera yonna yonna tyenkusaba kwanguyira bulwadde amanya adoboozi nga bulijjo Dr. Alhaji Rashid Sechide okuva mu kitongole kya INTEM Herbal Medicine nga ndi musawo nkozesa eddagala ery'obutonde okujjanjabisa naddala ebirwadde ebyo ffe bye tugamba nti tebiriiko ddagala mpozzi nga ggwe yeegayaliridde naye buli lwobanga ofunye obulwadde mu mbeera yonna yonna obulwadde obwanguyire nyiikira okozesa eddagala gy'okoma okunyiikira okuddiriŋŋana obujjanjabi obwo allah waba akusaasidde ojja kuba osobola okuwona soka okujjukiza ku lwokuna lwa wiiki eno oba enkya tetugenda kuba nammwe ene waffe busoga ayenti yazimba eddwaliro wano mafubira wetuyita kayunga bwetukano kubiri wakumayiro mbiri kwata kulweka muli jamutawuni ye mafubira gimaleeko oyite ku kiyembe oyite ku ssundiro lya mafuta eyitibwa asadi twaliyitanga mbakire mbakire n'erinnya baali kyusa liyitibwa asadi nga wakava ku mafuta ga asadi mita ntono nnyo ogenda kubalaba ekipande kiriko Dr. Haji Rashid Sechide n'eddwaliro oba oliraba bipande kwebiri twazimbawo eddwaliro n'enkya tetugenda kubajjanjabirawo ayagala okujjanjaba obwenkya inshallah sobola okujja emukono wadde nazimbayo eddwaliro eddwaliro eryo terikola buli lunaku sirekaawo ddagala siina gwe nkolagana naye mu byaddagala sitambuza ddagala sisuubuza ddagala olaba newe nazimba eddwaliro sirekaawo ddagala lwaki olw'okubanga abaana abwe twatukolagananga nabo abaana abo si balungi waliwo n'abamu edda mubaseera bidde ndoza 2 7 2 6 ng'omwana omuleka mu ddwaliro n'atabula amajaani nga maka n'ateeka mu macupa n'apakinga bulungi nnyo nti ddagala anaabawanga abantu babajjako sente twagendanga okukizuula nti abantu tebakyawona twakizuula luvannyuma nnyo y'ensonga kyolaba newe nazimba eddwaliro sirekaawo ddagala nedda ate n'okubanga eddagala lyange ndiwo obuddo liteekateeka ensonga kyolaba nti mu mwezi tubawo emirundi ebiri gyokkajjoka banye mukimbuuza nnyo naye nga enteekateeka y'eddagala mba njagala nkutuuseeko ekintu ekirungi era ayagala obujjanjabi enkya jangu emukono naye nga bane waffe ejjinja tugenda kubajjanjaba lwakuno lwa wiiki ejja inshallah ennaku z'omwezi nga 28 mbaseera biddeemu olwaleero katwongere okutunuulira ku baana abalina obulwadde obwa sickle cells obulwadde obwo twabutunuulirako emabega awo sigumussa ebiri tuze tubutunuulira emirundi mingi nagamba nti abazadde abasinga wakizuula nti ayina omwana omulwadde w'obulwadde bwa sickle cells abazadde abasinga abaana abo babajjako amaanyi era abazadde abasinga abeerao nagamba asaawe nayo nonaafa n'okumujjanjabi n'abumumma service hiyo nangi yandi wele duo mwana ajimumba wembuliza ojana ogama nti omwana ono sawe nawe nafa walio kozeke ndagano ne mukama katonda nti omwana wanga agena kufa mbanga bweliti omwana oyo bango omujjanjaba era omwana mwe dwa sickle cells maseyo ajja kubedera wa mugaso nabagamba ekirwadde kya sickle cells nga sigenze mu science bana fa bekizungu aha naye nga ndi kuwa agent munonyereza ya agent je ndi kuje ntambuliramu era yensonga lacho laba nti neddagala yenkozesa lya habo tulinonyereza okulijja mu miti sickle cells mukumanya okwange nabagamba nti gali mazzi agabeera mu magumba agateteganya nga sigenze mu science w'abazungu saagala ompulire onfune bubi kubanga enonyereza za mirundi mingi enonyereza yabwe ntufu era eyamba naffe tulina okunonyereza enonyereza zaffe ebe ntufu era eyambe era bangi ngebayambye nabagamba tigali mazzi agabeera mu magumba agateteganya obusomyo bw'omwana oyo kyova olaba nti omwana omulwadde wa sickle cells buli mbeera ebaawo oba enkuba egenda kutonnya oba lwetonnye omwana oyo ajja kutabukako atandike ennyingo zinnuma omutwe gunnuma omugongo gunnuma olubuto lunnuma ekifuba kinnuma kakananga omusujja gujjidde omwo aweddemu amazzi aweddemu omusaayi buli mbeera ebaawo omwana oyo emukosa nina bagamba nti abaana abalwadde ba sickle cells bwe tuba tubajjanjaba tukozesa ebintu bibiri afuna eddagala lyanywa n'okuteekebwako akagiraasi giraasi eyo jine kugamba jempita African computer nungi nnyo eri abaana abo era giraasi eyo nakugamba egendako na muliro ku mubiri gw'omuntu naye bwe ngamba nti egendako na muliro tulowooza nti mba ngenda mwokya tafuna na bugumu lyako tafunamu na bulabe tekali mu magiki yenna totya kyovala banjigiriza buli yeetagisiza okujjanjabya African computer njimuyigiriza nagenda najejjanjabisiza awakaawe kati lwaki njita African computer nga bwe kugambe nti sickle cells mazzi agali mu busomyo mu magumba wakati agateteganya obusomyo bw'omwana oyo kati egiraasi eno yetuyamba okusengejja amazzi ago gaba ga yero kinzaali era nkugamba gwe omuzadde nti lwana nnyo omwana oyo benga omuteekako nnyo akantu akamazzi ago tugalwanyise nga bwaweebwa eddagala lwakubanga abazadde abamu bwawa ku mwana obujjanjabi naalaba ng'omwana abadde amusumbwasumbwa takyalwalalwala nga byokulwala amazeeko emyezi mwaka myaka ebiri abazadde asinga ng'omwana oyo amujja ku bujjanjabi alowooza ateredde ate mu maaso eyo bitabuka n'addamu ng'atajja apaala naye singa omwana omuwa obujjanjabi mu butuufu bwabwo omwana oyo ajja kukubeerera wa mugaso mu maaso eyo naye nga obujjanjabi bw'omwana wa sickle cells kunywa eddagala nakuteekebwako nnyo ka African computer katuyamba okusengejja amazzi ago agabeera mu magumba wakati agatuteganya obusomi bw'omwana kyova olaba nti buli mbeera eriwo eba ebaddewo esumbu w'omwana nakugamba nti omwana omulwadde wa sickle cells ne wagamba bugambe nti maama enjala ennuma n'omugayaalirira kiyinza okumalusitula obulwadde bwe omwana omulwadde wa sickle cells enkuba neba ebadde egenda tonnya ku olwo obanga ebala ennaku bbiri ssatu etonnye oba lwegenda okutonnya kimala okusitula obulwadde bwe omwana omulwadde wa sickle cells kwolwo lwennyini enkuba lwetonnya oba obudde nga bwa mpewo nga bunnyogovu ekyokka kyokka kimala omwana oyo ositula obulwadde bwe newesanga ng'atandisa okukaaba ennyingo batandikira mu nnyingo omukono guli kunnuma ennyingo liri kunnuma ekifuba kinnuma n'atandika omutwe gunnuma omugongo gunnuma omwana omulwadde wa sickle cells osanga omwana nga muto nga yatandisa okukaaba omugongo oyinza okulowooza oba yamenyeka endwadde zino ez'omugongo tatumanyiza abantu bakulu naye nedda saawa zino ebintu munange byakyuka osanga oli ng'akaba omugongo wadde siwa sickle cells naye nga mwana muto omugongo gumuluma oyinza omusanga akaba omugongo olusinga nsigo zaalwala oyinza omusanga akaba omugongo olusinga eggumba eririko obuzibu ly'omugongo ebintu byakyuka kati osanga omwana nga tandisa okukaaba ekiva mu kukaaba ennyingo zinnuma ekiddirira musaayi guweddemu amazzi gaweddemu omwana omulwadde wa sickle cells nabagamba nti omwana ono obulwadde buno bazaalibwa nabwo tebafuna bufune nga bulaba endwadde endala azaalibwa nabwo bwa famire bulondola kasaayi naye omwana ono ng'akyali bebi batera okuba abazibu b'okutegeera nti alina abamu oluusi omwana ono ng'akyali bebi abamu oluusi ayinza n'okukeberebwa neweesanga nga bagambye nti fe obulwadde tetubulabye naye ggwe omuzadde kw'osobola otutegeerera nti omwana wange ono wadde bakebedde bagambye talina kirwadde naye okusinziira ku mbeera ku bubonero bwe mulabamu omwana ono mulwadde wa sickle cells kusobola mulabirago omuzadde mwana nga chali baby kwe kubanga okwandiba dengo okweyamba yeyamba obubi nga abanga alidde dodo nga kiragala mwennyini abamwanyiza okubanga embeera sijafuna naye ng'obulwadde abulina obulwadde obwo ng'akyali bebi butandikira okubaleetera okubazimbyazimbya obugalo ayinza otandika okuzimba akaseero oba akayingo ak'olugalo naye omwana omulwadde wa sickle cells lwazimbye akayingo ako ak'olugalo oyinza okulowooza taasulewo omwana ayinza osula nga akaaba ekiro kyonna paka budde kukya babeera n'obulumi buyitirivu abamu asobola okuzimba akabatu asobola okuzimba akakono asobola okuzimba akasambi asobola okuzimba akatumbwe wadde omwana wali wamukebezaako ne bagamba tazirina kubanga abamu oluusi wano ng'akyali bebi abamu zitera okubula ne bagamba nti tazirina nenga mweziri naye nga tezeeyolesi tezinabakulabika abamu nezirabika myezi mukaaga abamu munaana abamu olusi n'omwaka naye wano ng'akyali wano myezi esatu myezi ena myezi ebiri abasinga zitera okuba abamu zirabika myezi ena nga bazikebedde naye abasinga zitera okubanga zigiraagiramuko nti bamukebera nti batugamba tayina naye gwe omuzadde kwosobola otegera nti omwana wange ono wadde baamukebedde baatugambe talina naye okusinziira ku bubonero buno bwali okufuna omwana ono ayina ekirwadde kya sickle cells omwana atandika okumuwa obujjanjabi nga bukyali omwana wonaamuwa obujjanjabi n'omunyiikira okumuwa eddagala n'oliddiriŋŋana n'oliddiriŋŋana nga bw'ateekebwako african computer lwaki egiraasi eyo ngitanya african computer egiraasi eyo giyita african computer olw'obujjanjabi bwayo kati owulira ngambye nti amazzi gali mu magumba wakati gateteganya obusomyo ka african computer ne kama kalwanyisa amazzi ago gasengejja african computer ojja gisanga ng'oli alwadde ensigo ensigo nga zimaze okwononeka zirimu amazzi nti azayononeka oyo yeti talinayo suubi naye african computer esengejja era amazzi ago mu nsigo singa omulwadde ono aba anyiikidde okukozesa ekyo kiba kimulagiddwa african computer era esengejja amazzi ago mu nsigo singa onyiikiro giteekebwako nga bunywa n'eddagala ensigo gye bagambye nti tekyawonye ng'oteekebwako african computer n'esengejja amazzi ago era ogalabirako ddala naye ate gutegabaga yero nga wamwana sickle cells singa oba onyiikidde n'okola ekyo allah waba asaasidde ojja kuwona ojja ssanga tulina endwadde ezimu nga wadde si sickle cells wadde si bulwadde bwa nsigo tulina endwadde ezimu eziwangaalira mu mibiri gyaffe nga endwadde ezo gye zikoma okukulumira ebbanga eddene zitwonoona emisaayi obulwadde buba bwonoonye omusaayi ne bwonaagamba nti oyogera kunywa eddagala onyiikira okunywa eddagala mwana watu kiyinza obutakumalira wabula endwadde eba yenoonya omusaayi omusaayi ogwo gumaze okwoneka n'obulwadde guvaawo gutya era n'african computer eyo gyengambye nti egendako na muliro ku mubiri gw'omuntu bwe ŋŋamba nti egendako na muliro tekitegeeza nti mba nkwokezza kubanga tulina endwadde ezimu oluusi nga zitwonoona emisaayi n'osanga oli obulwadde nga bumwonoonya omusaayi omusaayi gumala okwonooneka ne gutandika okwekwata muli ebitole bwe gumala okwekwata ebitole ebitole ebyo biyinza okuwagamira mu misuwa bwe biwagamira mu misuwa kireetera omulwadde oyo okufa sayidi emu n'esanyalala yonna n'omukwatako sayidi yonanga ennyogoze yinayinanga esanyaladde talina puresha naye nga sayidi esanyaladde ekiviirako ekyo zendwadde zino ezituluma ne zituwangaalirako ne zoonoona emisaayi gyaffe endwadde bwe zoonoona omusaayi omusaayi oguyinza okukwata muli ebitole nekikuviirako omusaayi ogwo okuwagamira mu misuwa kati ekyokka okuvaawo african computer esengejja omusaayi ogwo n'ezibukula emisuwa yensonga lwaki olaba egiraasi eyo wano mbangi kuteekako gwegirabanga eyo okuzanyiikiriza olabanga katemba w'abasawo abaagala okugjako sente naye nga si bwe kiri naye ng'ate ya muwendo nnyo eri obulamu bw'omuntu singa obanga onyiikidde ogikozesa allah aba asaasidde oterera nzira ku kyabaana ba sickle cells omwana omulwadde wa sickle cells omwana ono asobola okuba nga azaaliddwa bulungi nga talina kamogo konna konna ku mubiri gwe naye gyakoma okuba nga agenda akula obulwadde buno butandika okukyusa omwana obutonde bwe n'osanga omwana yazaalibwa nga si mulema n'omusanga obulwadde ne bumulemaza n'osanga omwana yazaalibwa nga omutwe si munene n'osanga omutwe nga zimugejjesezza omutwe gweyasizzaamu kino kizza eno kino kiri eno gulinanga ogulimu ebikata n'osanga omwana eyazaalibwa ng'ekibuno tekiri ku ngulu ne zijjayo amannyo ga n'ekibuno ne kidda ku ngulu nosanga omwana yazalibwa nga talina kabuto kanene nomusanga zimugejesezza olubuto, naye okugejja okwo okw'olubuto ku mwana, omwana oyo asobola okugejja olubuto olw'endwadde ez'enjawulo. Oluusi ayinza okuba nga ayinamu akabengo, kubanga waliwo abamu nga mulwadde wa sickle cells n'aba n'akabengo, naye si buli wa sickle cells nti aba n'akabengo, ate si buli ayina akabengo nti mulwadde wa sickle cells. Mbaye bintu byagala nnyo okwegendereza, ebintu bino tubitabulatabula, kyova olaba bitugala n'okuwona obutamanya kikyojjanjaba, kuba ayinza okwetera oli nga ayina akabengo nti ezo sickle cells, kumbe oluusi si zezzo, nga kabengo yakafuna naye nga si mulwadde wa sickle cells. Bayinza okuleeta omwana nga tayibanko na kabengo naye nga talina sickle cells. Kati abamu asobola okugejja olubuto olwo ng'ekimugejjesezza olubuto yafuna akabengo, era akabengo ako okwata ku mukono ogwa kkono. Bw'okwata ku mukono ogwa kkono mu kabutobuto owulira muli ekintu ekikalubanga ekiyinja kika akabengo, era akabengo ako nako sickle cells zimetera olusujjasujja otamuggwamu, ate nako kametera olusujjasujja otamuggwamu, n'okubanga tayagala kulya n'abeera ngu inaina munafu nnyo. Kati tulina okufuna eddagala, afuna eddagala lya sickle cells n'erijjanjaba akabengo kali. Oba asobola okubanga agezza olubuto oluusi nga zamugejjesa ekibumba, ne mu bantu abakulu n'ebirwadde ebyo gyebiri ojjasanga oli ng'azimbye olubuto oluusi ng'ayina akabengo, ojjasanga oli ng'azimbye olubuto nga ekibumba kyagejja. Tuleme kuloza nti baana bato bokka, ne mu bakulu gyekiri osobola okuzimba olubuto naye nga okuzimbako okw'olubuto nga kibumba kino kyagejja naye nga kigezze na bulwadde. Osobola okuzimba olubuto ng'olubuto no luzimbye oluusi nga lulimu amazzi, era osanga abaana abamu wa sickle cells ng'afunye amazzi mu lubuto, weero n'abamu gw'osanga atalina bulwadde bwa sickle cells nga tabangako nabwo muntu mukulu oba mwana muto naye ng'alina amazzi mu lubuto, ng'amazzi ago yafuna mu lubuto gazze lwa birwadde ebiba mu mibiri gyaffe. Asobola okuzimba olubuto olusa akataago nga kalwala, akataago ako kaba kalwadde, kasobola okuzimba olubuto lwonna ne lukakanyala ne lubanga olulimu ejjinja lwonna nga lugumu ng'ejjinja mu bakulu gy'ekiri ne mu baana gy'ekiri. Ky'ova olaba nti omulwadde w'abazze gye ndi, twagala nnyo omulwadde ono atunyonnyola embeera y'obulamu bwe. Omulwadde w'atunyonnyola embeera y'obulamu bwe tumanya nti omulwadde baagambye kino ekimusumbwa nina kino mwekiri, kusinziira ku ddagala lino twatabudde bali twafumba, kusinziira ku mbeera kumanyika eddagala ajja kukozesa eddagala lino nalino nalino nalino, naye nga sigamba nti sickle cells zokka zenzijanjaba. Jjanjaba abaana balwadde ba sickle cells, balwadde ba kookolo, mulwadde wa sukaali, mulwadde w'omutima, kibumba, ebbeere lirwadde, nabaana erwadde, omumiro gulwadde, mubyenda mulwadde, olususu lufudde lulwadde, ina sukaali, omutima gulwadde, alusaazi. Endwadde ezo zitumanyika zitaliko ddagala, nkusaba jangu tugezeeko naye nga kulwokunalwa wiiki ejja lwe tugenda okubeera nammwe wano Jjinja Mafubira Kayunga. Ennamba zange ez'amasimu wa MTN onfunira ku 0 7 5 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7
na ina.
Nkaga.
Nkaga.
Atano musatu.
Atano na isatu.
Zero musamvu tano biri.
Zero musamvu itano ibiri.
Chenda munya.
Chenda na ina.
Nkaga.
Nkaga.
Atano musatu.
Atano na isatu.
Namba ya Hajjati Sumaiya. Inabagamba. Bajjati wanginze batendi sabi nkula na bu. Hajjati Sumaiya. Yugumira na yomu ndao. Mujimbu uzanyo. Namba ya raba chara mjiyambi senyo. Namu wabaina habana. Wabaina hivyo wadi basiko sales. Namu wana. Obamu chara. Mbela yunayene yeti chara. Mkusaba kumira mchara munogwe musumbwe. Kwa kuna baya Hajjati Sumaiya ku 0-5-5 emu.
0-5-5 ndala.
Chinana muemu.
Chinana na ndala.
Chinana muenda.
Chinana na muenda.
Abide musatu.
Abide na isatu.
0-5-5 emu.
0-5-5 ndala.
Chinana muemu.
Chinana na ndala.
Chinana muenda.
Chinana na muenda.
Abide musatu.
Abide na isatu.
Nisimeza ayenti. Sina gwe nkulagana na yenu mbusoga. Sina gwe nsubu za dagala. Ni uli olinga inako alikumuzi ndala. Sume siza mudobo zidi yangi. Ngabiye somesa vya somesa. Siba ina akubu, siba funa njizibu wako. Obuzi mbuo nabu ochifuni demu kwa na wakani naba kwa inaguwa muayenti. Ngagwali mzibu wako kukula dagala na kulifedela mubantu. Siba funa njizibu wako, manji mjia mungu bila. Siba tusanzo yata mzibu dagala, tukambi dagali omu nyele jenja bakansa. Edivewe mkono, ezo ziba ansonga zo, gwe, noya. Ina chabuza, obo kusima, obo kuwabula. Udachika nusigadeyo, oliwa dembe.
Tujiagema yo kwa wako babiri basatu, mwenka mwenka, bubango ineche buzo chobuza haji, waidaa kwa wako zero, zero isatu, mwenda isatu, zero zero, ikumina isatu, nka aganandala. Zero isatu, mwenda isatu, zero zero, ikumina isatu, nka aganandala, eyoni ya MTN, ate ya Airtel, eri zero, chenda naina, ana naina, chinana na musamvu, aliku isimu, hello?
Hello?
Sebo?
Kutu wale sebo?
Kale we na je wale sebo?
Nizi wani za Jose ukuwe musu wima yuge district.
Ye Jose.
Nino umuana?
Hmm.
Ayo no mwana alwala akasera katuka yaulira muningo mubigerenga aulira ogurumi no mundu omoni mu mutwe
kale haja idakwira mu mwana amyaka emeka
mwana wa myaka musanvu
haja idakwira mwali kwisemo hello 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 ayo katumuleke katugeme yona ali kwisemo hello wanji sebo Kale sawa wala ukuuliza sebo.
Ono alo kitamu kwa magana ukuzira ena mologwe viyende.
Yesa wa magana?
Nina munda mwange mundo kuta ino tutu wa kibakuchino mkwe gunu maino.
Hei haja idaku ilamu. Hali kuisimu hello? Sebo?
Jebali.
Kale sawa na jebali vira kuredio.
Radio. Kale sawa.
Hmm.
Nzwe mbana wabaru hivavo Nganko isogole jobu Nchisira wanda gita ingatiba marabao na rwaki
Wajayo ku?
Wajayo kwa hirio yari kuhigangao Sofi gyo banga ni Kupari mbala lavo
Hei kani
Hei yebe isu mba gamba kuri
Hello